Dear friends, I would like to share thoughts that came to my mind during and after yesterday's funeral.
Sihlobo ngifise ukuthi ngimcobelele imicabango efikile enhlizweni yami ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo nangemuva komngcwabo besinawo izolo.
And more specifically, the much that our brother David Kidd, who passed away, owed to God.
Ikakhulukazi maqondana nomfowethu osiyilo bekumngcwabo wakhe, umfowethu David Kidd, ukuthi lokho engathi obekukweleta uNkulunkulu.
I don't know, but to me, as I listened to the testimonies, I got convicted about how much he and all of us actually owe to God.
Lapho ngihleli ngilalele ngizwa ubufakazi nezinkulumo ebezikhona ngiye ngathinteka ekujuleni ngakholwa ukuthi kazi sonke siyaqonda noma kwamina ngiyaqonda ukuthi kukhulu kangakanani esikweleta uNkulunkulu.
When we heard the direction his life took, how things went in his life before he realized what he owed God.
Uma indlela besizwe ngayo izolo masilalele ngisho indlela umgudu awuthatha empilweni yakhe ngaphambi kokuthi kuse kuyena ebona ukuthi kungakanani akakweleta uNkulunkulu.
And I want us, each one of us, to ask ourselves as we are seated here, how much do I owe God?
Ngifisa ke namhlanje kuseni izihlobo yilona loyo ezibuza umbuzo njengoba sihleli la. Umuntu esibuza ukuthi kukhulu kangakanani engikweleta uNkulunkulu.
Let's just read from the book of Revelations, chapter 21, verse 2.
Ake sivule incwadi yesambulo isahluko esika 21,
the last book in the Bible.
Ivesi lesibili. Isambulo isahluko esika 21.
Revelations 21, verse 2. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.
Mavesa amabili elesibili nelesithathu ngabona umuzo ongcwele iJerusalem elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabenakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo.
And he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.
Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona ngokuba okokuqala kudlulile.
Let's just pray again.
Asiphindeni sivale amehlo sikhuleke.
We bow before thee, Lord, and ask for your grace and mercy.
Sikhothama phambi kwakho uNkulunkulu, sincusa, sicela ububele bakho nomusa wakho.
We know that your Holy Spirit brings light and life and hope into the most miserable situation.
Kosi siyazi ukuthi umoya wakho ingcwele uletha ukukhanya nokuphila nalapho kubonakala kunesimo esingalethi themba onuleti themba.
If we look around at the destruction our lives have sown, Lord, we are tempted to despair and just make an end to everything.
Kosi uma sibheka umonakalo nencithakalo ebekhona ezimpilweni zethu kuba ngazuthi inkosi singavele sinikele sidedele konke sisinikele ekufeni.
But when your Holy Spirit comes in and enlightens everything, it brings life and hope in this misery.
Kodwa inkosi uma ngabe umoya wakho ingcwele ufinyelela kithina uletha ukukhanya bese usipha ithemba nogqozi kabusha ukuthi sikuphilele.
Speak to us, we pray.
Siyakunxusa Nkosi, khulumisana nathi.
Amen.
Amen.
Let me just draw your attention to the last verse, verse 4, which we read.
Mhlambe ake ngithi ukukhanyisela kabanzana evesini lapha nalesine sigcine ngalo.
And he, that is God, will wipe away every tear from their eyes.
Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, kushiwo uJehova.
Friends, if we realize how much we owe God,
sihlobo uma siqonda ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani na.
And if God has shown us that,
uma uNkulunkulu ekwazile ukuthi esambulele esivezele lokho,
how evil we've been,
ukuthi siyesaba abantu ababi kangakanani empilweni zethu,
it doesn't plunge us into a dark pit of hopelessness and despair.
Lokho akusiduduli noma kusiholele emgodini wobumnyama ukuthi sizithole siyabantu esihleli sodwana sithi asenamsebenzi walutho.
But it actually wipes the tears from our eyes.
Kodwa eqinisweni uma lambuliwe lelo qiniso lisula izinyembezi emehlweni ethu.
Because with him there's forgiveness for our sins.
Ngoba sihlobo kuNkulunkulu uma sinoNkulunkulu sifumana intethelelo sithethelela izono zethu.
And this I'll say more about later in the message.
Lokhu ke ngisazolokhu ngiphindaphinda ngugcizelele uma siqhubeka neNkulu nentshumayelo.
But the first thought that came to my mind as I listened to the testimony yesterday,
kodwa umcabango oqala oyawafinyelela enhlizweni noma engqondweni yami lapho silalele sizwe ubufakazi obobethulwa izolo la.
And I thought of Brother David being up in heaven standing before God.
Ngase ngicabanga ngomfowethu umzalwane wethu David esezulwini emi phambi kaNkulunkulu.
I think even if he started realizing how much he owed God here on earth, I think now, and only now, does he really see how much he owes God.
Ngase ngithi enhlizweni yami noma mhlambe waqalisela emhlabeni ebona ukuthi uNkulunkulu ngimkweleta kangakanani. Ngase ngithi uNkulunkulu wami kazi manje ukubona kabanzi kangakanani ukuthi ekuphileni kwakhe uye wamkweleta kangakanani uNkulunkulu.
Because friends, it is really after this whole old world has passed by,
ngoba sihlobo eqinisweni kuba ngemuva kokuthi wonke lomhlaba omdala uma ngabe usudlulile,
and after that bright sun that we are so used to, that is so regular, so reliable, when that bright sun has sunk away forever,
nangemva kokuthi leli langa esesilijwayele elikhanya likhanye bha uma selishonile lashona inomphela.
When you and I will look back at our lives as history, it's all history, things that have happened.
Uma mina nawe mhlobo wami sesibuyekeza sesibheka impilo zethu sibona ukuthi konke okwenzekile ukuphila kwethu konke sekumlando sekudlule.
That we will truly see and realize how much we've owed God.
kulapho kuyokusa nalapho siyobona khona ukuthi ekuphileni kwethu simkwelete kangakanani uNkulunkulu.
If I stand before that throne like brother David,
uma sengimi phambi kwaleso sihlalo sokwahlulela njengoba kwenzekile kumfowethu David,
and he looks at himself dressed in beauty and in purity which doesn't come from him but which he received from his Messiah, his Lord, that died for him.
Bese sibheka ebone izambatho akayigqokile ezinhle ezibabazekayo ezihlanzekile akazenzelanga zona kodwa ziqhamuke kuMesiya wakhe.
When he stands there and he sees God as God is, not now we see through a mirror, we have blinks of what God is, but on that day you see God exactly as he is.
Besimbheka uNkulunkulu embona uNkulunkulu njengoba enjalo, hayi njengathi njengoba sela emhlabeni sisezwa sisambona kalivinda uNkulunkulu, kodwa embona uNkulunkulu njengoba enjalo.
It is then and only then that we will truly realize how much we owe God.
Kulapho kuphela sihlobo kulapho kuyosa kithina sizibonela ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani.
When we stand there and we hear the praises of heaven,
uma sesimile lapho sizwa indumiso ekhona ezulwini,
as loud as a thunder in heaven,
kudunyiswa khona okudunyiswa ngamaphimba aphakeme wena wezwa umbane.
Praises to the living God.
Lapho bedumisa uNkulunkulu ophilayo.
As loud as the Bible says, like the rushing of many waters.
Lapho kuthiwa indumiso khona injengokuzwa wena wezwa inhlokomo yamanzi lapho ewa mhlambe empophomeni.
And yet with the beauty of the most beautiful melody, singing praises to God.
Kodwa nokho kuyobe kulolozelwa kuumculo omnandi omtoti bedumisa bebabaza uNkulunkulu.
It is then and only then when we will realize how much we really owe God, how he's been patient with us, how he's forbore with us, how he's hanged on to us in spite of our stubbornness, our evil hearts, our dark sinful nature.
Zihlobo kulapho lapho siyobona khona ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani bese ukuthi uNkulunkulu esithande kangaka sine singonta molukhuni thina esingamlalelanga uNkulunkulu kodwa wasibekezelela kuleso simo phezu kwezono esizenzile phambi kwakhe kodwa lokho eqhubeka njalo nobeleki.
Thank God for David, who, so to say, woke up just in time to flee from the wrath of God that was upon his life and that was coming his way.
Uma ngabe sibheka impilo kamfowethu David singathi uphaphame ngesikhathi okuyisona sona, uma ubheka ukuthi ulaka lukaNkulunkulu laluphezu kwempilo yakhe, impilo ayephila, waphaphama ngomzuzu okuyiwona wona.
Tell me, friend, have you woken up already?
Awungitshele wena mhlobo wami, ngabe wena usuphapheme yini empilweni yakho na?
Have you woken up to the anger of God upon your sinful life and all the evil you've done?
Ingabe usuphapheme yini maqondana nobubi impilo yakho embi oyiphilayo, izono okuzona, ingabe usuphapheme yini maqondana nokuzona?
Or are you still asleep?
Noma usalele wena usazihonqene.
Asleep in your own self-righteousness.
Ulele kulokhu ukulunga ozitshela ukuthi ukubona.
Self-righteousness is a sleep that makes us blind to the wrath and the anger of God upon our lives.
Ukulunga ngokwethu abantu abaningi sizithola sikukhona sikubonayo lokho singathi kufana nompupute maqondana nolaka lukaNkulunkulu olumisiwe
phezulu. If you still think about all the bad things other people have done to you,
uma ngabe empilweni yakho kuze kube manje omatasa ngakho ucabanga ngezinto ezimbi ezenziwa abantu empilweni
yakho, and you see yourself as a victim, a poor person suffering under all the evil that people have done to you,
wena uzibona njengomuntu othi anibheke mina ngibe ngiyilokho engiyikhona ngenxa yobubi bonke benziwa abantu bekwenza empilweni yami.
You are still fast asleep and you don't realize the anger of God and the judgment of God that's on your life.
Mhlobam uma ngabe kunjalo ngingathi usalele ubuthongo awuyiboni intukuthelo kaNkuluNkulu nokwahlulela kaNkuluNkulu okumiselwe empilweni yakho.
Thank God for what happened to our brother David.
Siyamdumisa siyambonga uNkulunkulu ngalokho kwenzekile empilweni yomfowethu David.
Because just in time he woke up, came to his senses and realized the mess that he's in, the suffering he's caused in this life, all the damage he's done to other people and to God's kingdom.
Ngoba kube ngesikhathi okuyisona sona waphaphama umfowethu David wayibonela ububi akabenzile kuNkulunkulu akabenzile nakwabanye abantu akaphila nabo kulomhlaba wayesephaphama wabona wakubona njengoba kunjalo phambi kaNkulunkulu.
What a gracious God.
Kulunkulu nobelo nomusa.
He spent 90% of his life doing evil. Or let's say 80 or 70% if you take the time when he came to the Lord before he backslid again.
Uma ngabe ungabheka ukala impilo yakhe singathi kokuyishumi okuyishaga lolunye ingxenye yokuphila kwakhe umuthathe isikhathi lapho ayiphenduke khona wezenkosini wayesehlehla futhi wabuyela ezonweni.
And only the last few years, the last 3 years or so, did he wake up and realize the wrath, the anger of God is upon his life.
Kube semzuzwini yokugcina esikhathini sokugcina mhlawumbe iminyaka emine emithathu yokuphila kwakhe kulapho lapho okusile kuye kwasa kuyena wabona intukuthelo kaNkulunkulu ezokwehlela phezu kwempilo
yakhe. Dear friend, wake up.
Hlobo wami, papama, vuka ebuthongweni.
Don't sit here blinded by a love for a girl or a love for a young man.
Uma umuntu omusha ungahlali la kanti kuze kube manje uphuphuthekiswe uthando lwentombazana uma umfana noma uthando lomfana uma ngabe uyintombazana.
Wake up.
Papama,
don't sit here blinded by your hatred and your grudges.
Ungaphuphuthekiswa inzondo onayo namagqubo abusa impilo yakho.
Because you are blind, totally blind to how much you actually owe to God.
Ngoba uma ngabe kunjalo empilweni yakho mhlobo wami, uyimpumputhe yokugcina, awukaboni ngisho okuncane uma ngabe ungacabangisisa ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani.
This God that has brought you, called you out of nothing.
Lo uNkulunkulu mhlobo wami oye wakukhipha wakususa laphana lapho ungelutho lapho usebumnyameni ngokupheleleyo.
To create you,
wakudala uNkulunkulu.
He called you out of nothing.
Ukubize ubususe athathela entweni engekho.
He gave you breath.
Wakupha ngisho umoya umphefumulo
lokuphila. He gave you a body.
Wakupha umzimba lonawo.
He gave you a heart to beat.
Wakupha inhliziyo le eshayayo ngaphakathi
kwakho. He gave you a brain that can think.
Wakupha ngisho ubuchopho ingqondo yaphusile kwazi ukucabanga.
And are you using it to stir up hatred against other people and to desire lustfully?
Mhlobo wami, ngabe lobu buchopho lengqondo uyisebenzisela ekutheni uqhubeke uzonda abanye abantu noma uyila kugaywa khona iy'nkanuko ziyabusa engqondweni yakho.
Let me take 4 examples from God's word which demonstrate how much we owe God.
Ake ngithatha izibonelo ezine ezozithatha ezwini likaNkulunkulu ezizosicacisela ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani.
When God created Adam and Eve,
lapho uNkulunkulu edala uAdam noEva,
Adam and Eve had no idea of what God was meaning, what his intention was of putting them in this world.
UAdam noEva babengaqondi babengaqondi ukuthi uNkulunkulu uhloseni ukuthi sebadalile bese babeka engadini yase Eden.
They woke up in this beautiful garden.
Baphaphama bazithola bakule ngadi enhle.
In paradise.
Bazithola bese paradise.
Like a blind animal or an ox that enjoys his food and he doesn't know where it comes from and why it's there.
Njengenkabi ekuthakasela ukuthi izitholele ukudla ekudlayo usuku nosuku akuyihluphi ayazi nanokuthi kuqhamuke phi lokhu kudla.
They had no idea what God was meaning, what God's purpose was for creating them in this world.
Babengaqondi babengazi ukuthi injongo nenhloso kaNkulunkulu iyini ukuthi ebadale ebabeke kulo.
We read about wonderful things that God wanted for them.
Kuningi esikufundayo okuyisimanga okuhle uNkulunkulu wayekufisa ekufisela laba bantu.
The tree of life that God wanted them to enjoy still sometime ahead because it's in paradise.
Ngisho leso sihlahla esasinezithelo zokuphila uNkulunkulu wayebafisela khona ukuthi bekuthakasele bekujabulele eparadise.
Because the Bible tells us in heaven there will be the tree of life. You remember, the tree of life was one of the two trees in the Garden of Eden. The tree of knowledge of good and evil was one, and the other one was the tree of life.
Njengoba iBhayibheli sitshela ukuthi ezulwini kuyakuba khona lo muthi onezithelo zokuphila. Uma sazi kwakukhona lesihlahla esasithela izithelo zokuhlakanipha, nalesi sithelo esasithela izithelo zokuphila.
They ate from the tree of knowledge of good and evil.
Bona badla kulesi sihlahla esasinezithelo zokuhlakanipha.
But before they could eat from the tree of life, God chased them out of the garden.
Ngaphambi kokuthi befinyelele kulesi sihlahla esinezithelo zokuphila, uNkulunkulu wabakhipha wabaxosha engadini.
How many people have not fallen into sin because they want to eat of fruit before it's God's time?
Baninga ngakanani abantu abashelelile abawile ngenxa yokuthi baye bafuna ukudla kulesi sihlahla ngaphambi kokuthi kube isikhathi sikaNkulunkulu.
Because they wanted to eat from the wealth that is available in this world before it was God's time.
Ngoba befuna ukuthi bezithokozise ngalengcebo etholakala kulomhlaba, bakwenza lokho ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ebavume ebafunyane.
They wanted to get wealthy in their own way and not in God's way.
Bebefuna ukuthi bebe abantu abacebile, bazicebise bona ngendlela yabo, hayi ngokwendlela kaNkulunkulu.
They wanted to eat about the pleasure of sex before it was God's time.
Bafuna ukuthi bezithokozise ngezocansi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ebagunyaze kube isikhathi sikaNkulunkulu.
By eating fruit before it's God's time, friend.
Sobami ngokuthi udle leso sithelo ngaphambi kokuthi kube isikhathi sikaNkulunkulu egunyaze.
It will cast us into hell forever.
Lokho kuyosiphonsa, kuyosilahlela emgodini ongenamkhawulo isihogo ingunaphakade.
Don't say, ah, God is anyway intending to let me have it. I can just as well have it now.
Ungasho ungangitshela ukuthi hawu vele uNkulunkulu kuze ekwenze ngale ndlela, vele useyazi ufuna ukuthi ngizokuthakasela ngizongena khona emva kwesikhathi, ngcono ngiqalele manje uyiqalele.
No.
Cha.
Just eating it in your own time is enough to make you lose heaven and paradise.
Mhlobami ngokuthi uzithathele wena uzinikeze igunya kungakabi isikhathi sikaNkulunkulu, lokho kukodwa kwanele ukuthi ukwenza ukuthi ugeje iparadise.
Just wanting to enjoy something in your way and in your time will plunge you into crime, into prison, into a miserable life of drug addiction because you cannot do it in God's way.
Ngenxa yokuthi uzikhethele wena ukuthi ngizozenzela mina izinto ngesikhathi sami umhlobo wami lokho ngakududulela ukutheni uzithola umuntu osubuswa izidakamizwa mhlawumbe uzugcine ejele ngoba uzithathele izinto ngesikhathi sakho.
When they ate from the fruit,
lapho Adam noEva bedla kulesi sithelo,
when they were disobedient,
lapho bazithola khona bengamthobeli bengamlaleli uNkulunkulu,
they had no idea of what it was going to cost God.
Babengazi ukuthi lokho abakwenzayo uNkulunkulu kuzombizana.
They just thought, well, we've done something wrong now.
Babezitshela lokhu ukuthi hayi ke usho ukuthi sesonile ke manje.
Look, we're suffering now outside paradise.
Bheka sesiyahlupheka manje ngoba sesikhishiwe paradise.
We've done something wrong.
Kukhona ukuba sikwenzile.
They did not realize what it was going to cost God.
Abazange bekucabange noma beqonde ukuthi uNkulunkulu yena kwakuyombiza inani elingakanani.
It was going to cost God his own life, so to say, because Christ was the Son of God and he had to die.
Lokho abazange beqonde ukuthi uNkulunkulu kuyobiza impilo yakhe ngoba phela uKristu.
When they fell there in disobedience and they ate the food, God knew what the consequences of that was going to be, not for them, but for him, the innocent, omnipotent, loving God.
Lapho bewele sonweni bona babengazi kodwa uNkulunkulu bazi ukuthi kuzombizane uNkulunkulu ongumnini amandla onke uNkulunkulu ongenasici ongenacala uNkulunkulu othanda.
He knew the hurt it was going to cause to him, God himself.
Ubazi uNkulunkulu ukuthi isenzo sabo sizomlimaza kangakanani uzozwela kangakanani.
They were just aware of their suffering outside the garden with the thorns and the thistles and the pain and the diseases.
Kodwa bona bengaphandle kwengadi babebonela nje usiza sebebhekene nalo indawo enameva
They didn't realize that God would have to take them out of this mess now.
Babengaqondi ukuthi uNkulunkulu kusazombiza ukuthi kube uyena futhi osondela kubona ezobakhipha kulolu siza abazwele.
That God would have to pay the sacrifice to get them out of this mess now.
Nanokuthi uNkulunkulu kumele ukuthi ekhokhe eveze umnikelo noma umhlatshelo okuyiwona ozobakhipha kulesimo abakusona.
God did not explode to Adam and Eve.
UNkulunkulu akazange aqhume eye kuAdam noEva.
He didn't shout at them, "You miserable fools, don't you know what you've done now?"
Akazange bamemeze mhlambe bathuke ethi lezi phukuphuku lezi niyabona niyaqonda yini niyabona ukuthi umonakalo ungakanani esenwenzile.
Don't you realize that my son will have to go through hell, will have to be cast into hell for your sake?
Anboni yini ukuthi ngesenzo senu indodana yami sekuzomela ukuthi iphonswe esogweni ngenxa yesenzo senu na?
What do you think you're doing?
Nicabanga ukuthi yini lento eniyenza?
You silly stupid fools.
Esho uNkulunkulu ethi hey lezi duphunga lezi phukuphuku esho kuAdam noEva.
I would have to forsake myself. I would have to desert myself because God the Father deserted his son so that the son shouted, my God, why have you forsaken me?
Ethi uNkulunkulu komele ukuthi ngishiye komele ukuthi ngihlukane nendodana yami ngizihlukanise nayo ngoba phela uJesu siyazi ukuthi wamemeza wathi baba uNkulunkulu wami ungishiyeleni na.
They had no idea what they owed God.
Labo Adam noEva sebekwenzile abazange beqonde babengazi ukuthi uNkulunkulu bamkweleta kangakanani.
In the same way there are people sitting here this morning that have no idea what they owe God.
Ngokunjalo nanamhlanje njengoba sihleli la kukhona abahleli la abaqonde abazi ukuthi uNkulunkulu bamkweleta kangakanani.
Think of Abram and Isaac, the second example.
Uma sicabanga ngoAbraham noIsaka.
When Abram took Isaac to sacrifice him,
lapho Abraham ethatha indodana yakhe enyuka nayo ukuthi nikela ngayo,
Isaac had no idea what the whole thing was all about.
UIsaka wayengazi ukuthi konke lokho kwenziwayo kuhlosweni ngapha.
He was just accompanying his father.
Yena wayesitshela ukuthi ngiyimpelesi nje ngiphelezele ubaba.
He didn't know what was going to happen.
Ubengazi ukuthi kuzokwenzakalani.
He didn't know that his father was going to sacrifice him.
Ubengazi ukuthi ubaba wakhe uhlose ukuthi phezulu entabeni efike enikele emhlabeni njengomhlatshelo.
He did not know that what was busy happening will be a prophecy of what would be happening to Christ hundreds of years later to save our souls.
Ubengazi ukuthi okwakuzomehlela okwakuzokwenzeka kuyena kwakuyisiprofeto saloko kwakuzokwenzeka kuKristu iminyaka yamakhulu emva kwesikhathi.
And I say another thing, friends.
Ake ngisho lokhu sihlobo.
Isaac had no idea what it was costing his father.
UIsaka wayengazi, wayengaqondi nanokuthi uyise ubaba lokuhamba naye kumbizani ukuze enze lo mhlatshelo.
You children,
nina bantwana nikhona la,
you've got no idea what it is costing your parents to have spoken to you, tried to encourage you to return to God and leave your sinful ways.
Anaza niqondi bantwana ukuthi kumbizeni umzali wakho onke amathuba izikhathi leza kasondele kuwena ezama ukuthi ekugqugquzela ekuncenga ukuthi ubuye lenkosini ulungise impilo yakho noNkulunkulu.
You've got no idea what it does to your parents.
Wena awuqonda wazi nanokuthi kwenzani empilweni yomzali wakho.
You've got no idea how your mother is sitting there with a broken heart because of your life.
Awazi uyambona uma wakho ehlezi kodwa wazi ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu kangakanani ngenxa yempilo yakhe.
Don't tell me yes, I know, I've heard them.
Ungasho ukuthi hayi mfundisi ngikuzwa kahle sengibezwile abazali bami khulu.
Don't tell me yes, I know, I've made them unhappy.
Ungangitshela ukuthi hayi vele mina sengiye ngabacasula ikhathe eyiningi.
No. You have no idea what you're putting them through and what's going through in their hearts.
Othomhlobami ake ngutshele umntwana okhona la awazi ukuthi umonakalo omkhulu kangakanani nanokuthi kwenzakalana ezinhlizweni zabo ngempilo iphilayo.
You are judging them by the way you look at things and the way you feel about things.
Uze ubahlulele wena abazali bakho ngendlela wena obuka ngayo izinto nangendlela oyiqonda ngayo izinto ezenzakalayo.
Isaac had no idea what it was costing Abram.
UIsaka wayengaqondi, wayengazi ukuthi ubaba Abraham kumbizani lokhu owayeseqonda ukuthi akwenza.
They had no idea of the faith that this thing demanded from Abram.
Babengazi, babengaqondi nanokuthi ukholo okwakumele ukuthi abe nalo, kwakumele kube ukholo olukhulu kangakanani ukuze feze lokho ayimisele.
Every day as they got closer to that mountain,
njalo isinyathelo nesinyathelo ayisamba lapho esondela kule ntaba,
Isaac would be sacrificed.
Lapho okwakumele ukuthi uIsake ehambe eyohlatshwa enziwe umnikelo.
Abram didn't just to have to obey God.
Kwakungesikhona nje ukuthi uAbraham kumele ukuthi elalele uNkulunkulu.
To go ahead and sacrifice his son.
Ukuthi ahambe eqhubeke okwenza umhlatshelo ehlabi indodana yakhe.
But he had to keep the faith while doing it. He had to keep the faith that God was going to resurrect this child out of the dead. Because that's what he believed, we heard.
Kodwa kwakumele ukuthi elugcine lolu kholo ebe nalokhu kholo ukuthi uNkulunkulu uzoyivusa le ndodana nami ngoba ilokho ayekholela ukholo ukuthi yebo sengihlabile kodwa uNkulunkulu uzoyivusa.
Isaac had no idea of that. Nothing, he didn't understand anything of that.
Kodwa uIsaka indodana yena wayengaqondi lutho wayengazi nanokuthi lidumeni.
Friends, you've got no idea what it costed the people through whom this work started, the man through whom this work started, you've got no idea what it costed him so that you and I can sit here and experience revival.
Zihlobo, sihleli lana kuze kube manje asiqonde abaningi ukuthi abaqambe nabawusungula lomsebenzi abaphembi lomsebenzi nomholi walomsebenzi ukuthi kubabizeni ukuze thina namhlanje sihlale sithakasele imsebenzi
yebizelo. Revival is not something you can pray to happen and it happens, or you can fast to happen and it happens. It's a sovereign act of God and you cannot make it happen.
Mhlobo wami imvuselelo akuyona into ozothi ngizozila nje ukudla bese kwenzeka noma ngikhuleke kabanzi ngijule bese kwenzeka. Kuumsebenzi ojulile kuyisipho esingcwele esivela nje kuNkulunkulu.
And you come to this wonderful revival where you receive the solution, the key to salvation, and you've got no idea where it came from.
Wena ke usufike kulemvuselelo eseyisithelo salomsebenzi ojulile owenziwa abaqale balemvuselelo okuyisona sihluthilele singakholela ekutheni
isindizwe. Isaac didn't know what was in his father's Abram's head.
Kodwa uIsaka sibona ukuthi wayengaqondi wayengazi ukuthi ikuphi okucatshangwa uyise uAbraham.
He didn't realize that Abram was not doing this because he'd gone crazy.
Ubengaqondi wayengakucabanga ngisho ucabanga ukuthi mhlambe uyise wenza lokhu ngoba mhlambe kuthe qhi ekhanda esangene.
Delusional.
Noma mhlambe umuntu odukisiwe.
Here my father wants to take and sacrifice me.
Dinangu baba ufuna ukungithatha eyongenza umhlatshelo.
And I say it in that way, he's gone cuckoo, he's not with it anymore. Now he wants to go and sacrifice his son. There's something totally wrong here. There's a screw loose with Abram.
Lapho umuntu ezothi khona kukhona ongahambi kahle uthe usangene la ekhanda ufuna ukuthatha indodana yakhe eyokwenza umhlatshelo ngayo.
Something like Jonestown massacre, you know, where that sect where the leader gave the people poison to drink and 50 people or something died.
Njenga kuleyo ndawo la kuthiwa umholi wanikeza abantu bebandla upoison ukuthi bewuphuze ngaphezulu kwamashumi amahlanu abantu bashona kuleso sigameko.
Abraham was not busy with something crazy like that.
UAbraham wayengekho wayengematasa ngezinto eziwumsangano ezifana naleyo.
He was in his sound mind.
Ingqondo yakhe yayicabanga okwaphusile okusile.
Maybe Isaac could have thought, well, my father is now just selfish. He's willing to sacrifice me because of his selfish ideas that God will bless him.
Mhlambe uIsaka wayengacabanga ukuthi ubaba wenza konke lokhu ufuna ukwenza umhlatshelo ngami. Mhlambe uzicabangela yena unemicabango ethize akacabanga ukuthi uNkulunkulu khona akafuna ukukwenza
la. And lastly,
ukugcina,
Isaac had no idea what reward there was for him if he was going to obey his father, climb onto that altar, and allow his father to sacrifice him.
U-Isaka naye wayengazi, wayengaqondi ukuthi umvuzo uzoba umvuzo ongakanani noma onjani uma ekulungele ugibela kulelo altar evuma ukuthi abe umhlatshelo ebulawe uyise.
He didn't realize that he would be called together with his father for generations to come, the God of Abram, Isaac, and Jacob.
Ubengazi ukuthi ngokuvuma ngokuthoba ethobela intando kaNkulunkulu kuyoba izizukulwane ngezizukulwane eziyolandela kuyoshithiwa uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJacob.
Up till today you and me are serving the God of Abram, Isaac and Jacob.
Kuze kube namhlanje mina nawe sikhonza loNkulunkulu uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJacob.
Oh friends, in eternity and eternity only.
Zihlobo, impilo yaphakade, yona yaphakade kuphela.
Are we going to realize how much we owe God?
Kulapho mhlamba kuyosa sibone ukuthi uNkulunkulu besimkweleta kangakanani.
And I believe that is what our brother David is busy realizing, seeing, and understanding now.
Ngikholwa ukuthi lokho umzalwane wethu David ade ncwatshi izolo ikhona akubonayo, ikhona sekwambulekile, uvulekile engqondweni yakhe, ikhona okuvelayo akubonayo emehlweni akhe ukuthi ubemkweleta kangakanani uNkulunkulu.
The third example.
Isibonelo sesithathu.
When Israel moved out of Egypt.
Lapho abantwana bakwaIsrayeli bephuma ezweni laseGibhithe.
Through the desert.
Bedabulehlane.
They had no idea the amount of patience God had with them.
Babengaqondi ukuthi uNkulunkulu uye waba nobubele, uye wabekezelela kangakanani.
If you listen to how they complained against God.
Uma ngabe ulalela ufunda indlela ababekhononda ngayo bekhonondela uNkulunkulu.
How they distrusted God.
Indlela ababengasamthembi bengakholelwa nakuNkulunkulu.
Then there wasn't enough water.
Bekhale ngokuthi amanzi awasanele.
Then there wasn't enough food.
Bethi ukudla kusiphelele.
Then they said, no, hang on, God can't do this. Let's go back to Egypt.
Bethi cha, irongo lento enziwa uNkulunkulu, ungcono sibuyele emuva, sibuyele eGibhithe.
No, we're going to die in the desert. Let's rather go and die in Egypt.
Bethi bheka vele sizofela la ehlane, ngaba ngcono sibuyele lapha endaweni zethu eGibhithe siyofela khona.
I remember a Romanian pastor who visited us once. We spoke about this.
Ngikhumbula omunye umfundisi oyaqhamukezweni laseRomania esivakashele la wakhuluma ngalokho.
He was part of the movement when Romania got rid of the dictator Ceausescu.
Yena wayengxenye yalabo bantu abavuka bamelana nomungameli lo owayebusa khona ukuthi uCeausescu.
He was one of the church leaders at the time.
Ngaleso sikhathi lo mfundisi waye umunye wabaholi bebandla elithize khona.
And this is what he said about Israel.
Washo lokho kulandelayo uma ngabe ekhuluma ngoIsrael.
He said Israel must, as far as he's concerned, the most impossible group of people that God had ever have to deal with.
Wathi isizwe sakwaIsrael abantu ababenzima abalukhuni kabe esingathi abake babakhona uNkulunkulu okwakumele ukuthi ebhekane ephilisane kunye.
They didn't understand how they were humiliating God in not trusting him.
Babengaqondi ukuthi uNkulunkulu bamehlisa bamenza bukeleke phansi kangakanani uma bona beyisizwe sikaNkulunkulu bengakwazi ukumkholwa bemethemba uNkulunkulu.
Friends, are you trusting God?
Angibuze mhlobo wami, ngabe wena uyamethemba yini uNkulunkulu na?
Are you trusting that if you stop your life in sin, God will provide for you?
Uyamethemba yini uNkulunkulu ukuthi uma ngabe ngisiyeka ngihlukana nesono, ngihlukana nalempilo yesono, uNkulunkulu uyena ozongipha amandla, uyena ozongipha izinto.
Even if you don't know where your food will come from next month.
Noma ngabe ungaqondi, ungazi ukuthi ukudla kwangenyanga elandelayo kuzoqhamuka.
Even if you don't know what you're going to eat or drink.
Noma ngabe ungazi ukuthi kasi ngizodlani, ngizophuzana nomndeni wami.
Or what you're going to wear.
Nanokuthi ngizoqokana, ngizokwembathana.
Even if you don't know whether you're going to spend your life in prison if you go and acknowledge the things you've done.
Noma ngabe ungazi ukuthi uma ngabe ngiphumela obala, ngiyovuma lezi zinto ezimbi engizenzile, mhlambe ngugcina sengivalelwe etilongweni.
Do you trust God that he can undertake for you?
Ngabe mhlobo wami uyamethemba yena uNkulunkulu ukuthi wena usuthatha isinyathelo wakwenza lokho kumele ukwenze, yena uzobe sengenelela esengamela konke na?
Do you trust God that if you turn to him and live a righteous life, He will make a way for you.
Ingabe uyaqonda, uyabona yini ukuthi uma ngabe ubeka ithemba lakho lonke uNkulunkulu uphendukela kuyena, uyena ozoyihola impilo yakho, uyena ozokunakekela na?
Do you trust him that if you're going to apologize for what you've done, that God will take care of you? Even though that person with whom you're going to apologize is capable of killing you.
Ingabe uyaqonda yini kuyasa yini kuwena ukuthi uma uthatha isinqumo sokuthi uhambe uyoxolisa kulowo muntu noma enamandla okuthi engakubulala kodwa kulowo mzuzu uNkulunkulu uzokugcina uzokunakekela na?
If you don't trust God, you're making the mistake of Israel.
Uma ngabe ungamethembi uNkulunkulu wenza iphutha elifana ncamashi naleli lenziwa abantwana
bakwa Israel. You are despising God and you are distrusting God.
Umbukela phansi uNkulunkulu futhi umenza ebe uNkulunkulu ongeke akwazi ukuthi ethenjwe abantu.
Let me come to the last example.
Uma sengiya kusona isibonelo sokugcina.
The widow of Zarephath.
Loyo owaye umfelokazi wase Zarephath.
To whom the prophet Elijah came.
Loyo owavakashelwa umprofeti uElijah.
She was collecting sticks.
Yena why busy ethes.
And he said to her, why are you doing this?
What are you doing?
She said, I'm collecting sticks of wood to make one last bread for me and my son.
There's
hunger in the country. We're going to eat our last bread and then we're going to die.
Sizodla isinkwa sethu sokugcina emva kwalokho sesingafa.
And Elijah said, it's okay, but first go and bake me a piece of bread.
Kodwa indoda kaNkuluNkulu umprofeti wayesethi kulungile lokho kushoyo, kodwa awukubuyela ekhaya uyobhaka isinkwa usibhakela mina.
Don't put your own needs first before God.
Ungabeki izidingo zakho kube izona ezihamba phambili eqhulwini zihole uNkulunkulu zibe ngaphambi kaNkulunkulu.
First go and bake a bread for God.
Hamba uyobhaka isinkwa usibhakela uNkulunkulu kuqala.
And I know everything in your mind says, no, I've got to do something to save my life. She would have said, I'm going to die of hunger. I can't give this last bit of flour to another man, then me and my son have nothing to eat. We're going to die.
Ngiyazi ukuthi ingqondo yomuntu umucabanga ngokobuntu umuntu unalokho cha kumele ukuthi ngenze okuthize okuzosiza mina ukuzosiza mina uthini lo mprofeti uthi angithatha okugcina nginikeze yena ehomunye umuntu ukuze sale sife mina nendodana yami.
And I don't know whether it's true, but in my mind's eye the prophet had a smile on his face.
Angazi ukuthi kuyiqiniso kodwa uma ngidwebela mina isithombe lo mprofeti wayekhululekile nokumamatheka ebusweni bakhe.
When he said, no, it's fine, you can still do it, but first bake a bread for me.
Lapho athi khona kulo mame, yebo, qala ubhake isinkwa esizodliwa yimina kuqala.
First take care of God and his kingdom.
Qala unakekele ngokukaNkulunkulu nombuso wakhe.
Are you willing to do that?
Mhlobana ngubuza umbuzo. Uzimiseleni ukuthi kwenze
na? Are your own needs and your own desires the first and the foremost, the most important things for you?
Noma okuyikhona okuseqhulwini okusemqoka kuwena, yiloko kubhekene ukuqondene nempilo yakho, ikhona ukujahayo, ikhona ukugijimela uqala.
And then when she did it,
lapho lo isifazane sekwenzile.
She told her to bring a container of oil.
Wayesebethi akalethe isitsha esinamafutha.
And collect containers.
Wayesethi hamba uqoqe nezinye izitsha ezingenalutho.
And she started pouring out the oil and the oil did not finish.
Lapho seqala ethulula ethela amafutha kulesitsha sokuqala, amafutha ayelokho eqhamuke njalo angaphela.
Just think what a blessing she was to everybody.
Awucabanga ukuthi lo wesifazane wagcina eseyisibusiso kangakanani kubo bonke abantu ayiphila.
The whole nation is in poverty.
isizwe sonkana base phofina abantu basenkingeni.
But here's this woman in our village where we can get oil from, where nobody else has oil.
Kodwa nangu lo esifazana ungakwazi ukuthi uye kuyena uthola amafutha ongeke wathole kwabanye abantu.
Friends, this is a place where you can get oil for your souls.
Mhlobo wami, le ndawo esikuyona ilapho ongakwazi ukuthi ufumane khona amafutha aqondene nomphefumulo
wakho. When there's famine outside there, people have died. Dying of hunger every day.
Ekubeni ngaphandle kulanjiwe abantu bayafa usuku nosuku balambile kunendlala.
But the people who enjoyed the oil,
kodwa abantu abathakaselayo lamafutha,
had no idea what it costed that woman to be able to give them oil.
Babengazi laba bantu bona bayibonela nje amafutha abathola kalula abazi ukuthi kumbizeni lo mama uhambe liphi ibanga ukuze efunyane enalamafutha abona sebengakwazi ukuthi bathole kuyena.
Friends, be faithful to God.
Mhlobo wami, ngiyakunxusa yiba othembekile, thembeka kuNkulunkulu.
They had no idea that that woman really had to, so to say, throw away a life and bake the last bread for the prophet in order to get that oil.
Babengaqondi abantu bomphakathi ukuthi lo wesifazane kwamele ukuthi eneke endlala impilo yakhe wabhakisi kwasokugcina ebhakela lo mprofeti kamuva wayesethola lo.
To find a place where you can get oil for your soul.
Sobami ukuthola indawo lapho ungathola khona ufumane lamafutha aqondene nomphefumulo wakho.
You've got no idea what it costed our leader.
Awazi namhlanje ukuthi ubuholi bale mishini kubabizeni ukuze wena uthole namhlanje usuzoyitapela nje.
Where does it start?
Uqala phi na?
When we realize how much we owe God.
Uma sekusa kithina sibona ukuthi uNkulunkulu simkweleta kangakanani.
And I'm reminded of a certain hymn.
Ngikhunjuzwa ihubo elithize.
That describes to me so accurately where it starts, that you start realizing how much you owe God.
Elichaza kahle kakhulu, elichaza kabanzi lapho elisho khona ngokuthi umuntu kusanini ubona nini ukuthi ngimkweleta kangakanani uNkulunkulu.
It's the man that wrote Amazing Grace.
Indoda leyo eyalobalelo culo elikhuluma ngomusa omangalisayo.
John Newton.
UJohn Newton igama lakhe.
He cries out to God.
Wayelila ekhala kuNkulunkulu.
And he says, "Oh physician, doctor of my sin sick soul."
Wathi wena dokotela noma inyanga yalomphefumulo wami ogulayo.
I come to you with my case.
With my case, yes. Ngiza kuwena nodaba lwami.
I've got this raging disease in my soul, like a cancer that nobody can control.
Ethi nginalokugula, nginalesi sifo esikhungethe umphefumulo wami, esifana nomdlavuza okungekho umuntu ongakwazi ukuthi eselaphe.
Please come and heal me by your grace.
Ngiyakunxusa, woza ungiphulukise ngomusa wakho.
Feel sorry, Lord, please, for the torment, the anguish that I'm in. I'm suffering under the sin I've committed. Life has become unbearable.
Ngizwele, ngidabukele, ngalobu buhlungu engidlula kubona ngesono engisenzile. Impilo kuba ngazuthi angisakwazi ukuthi ngibekezelele ngalobu.
See how I weep daily for my evil sins.
Bheka Nkosi indlela engilila engikhala ngayo usuku nosuku ngenxa yezono engizenzile.
And slowly but surely I'm dying, I'm getting thinner from this disease of my soul.
Kancane kancane ngiyabona ukuthi unyawo lusondela ethuneni, ngiya ngokuya ngiyazaca ngenxa lesi sono engisenzile.
He says, Lord, I can never find medicine for this disease of my soul, except if I find it with you.
ethi Nkosi angazi ukuthola ikhambi angutholi umuthi ongelapha lesi sifo esingiphethe ngaphandle uma ikhambi lingaqhamuka kuwena.
Have you been there?
Mhlobo wami ngibuza umbuzo wena usukwazile into ufinyelele kulelo qophele
empilweni yakho. Where you realize how much you owe God, how dirty and defiled you are.
Lapho obona khona ukuthi uNkulunkulu ngimkweleta kangakanani nalapho uzibonela khona ukuthi ngingcole ngimubika kangakanani phambi kwakho.
He says, Lord, I would have told you everything I've done.
Ethi Nkosi bengingakulandisa bengakutshela konke engikwenzile empilweni yami.
But he says, Lord, I've done so much evil, I don't know where to start.
Ethi kodwa Nkosi ububi engibenzile buningi kangangokuthi angazi manje ukuthi kufanele ngiqale phi ngulandile.
You didn't have to tell this man. You know, you've got to make right. You've got to bring your sins to the Lord. You've got to confess them that God can forgive you.
Kwangadingi ukuthi etshelwe lo muntu onje, awudingi ukuthi umlandise ukuthi yiza enkosini, vuma izono zakho ukuze inkosi ixolele.
No, it's bubbling inside of him. I want to tell you all my sins, but there are so many I don't know where to start.
Kodwa kuyena kuba ngazuthi kuqhamuka ngaphakathi uthi kuningi kangangokuthi Nkosi engizokutshela khona angazi ukuthi kufanele ngiqale phi nendawo ukuthi ngitshele
ngizo. He says no words of me can paint a complete picture of my sin.
Ethi Nkosi alikho nelodwa izwi noma igama ngalo engakwazi ukuthi ngilisebenzise ukudweba isimo sezono zami.
I cannot tell you, Lord, completely how evil I am.
Nkosi angwazi ukuthi ngitshele ngokupheleleyo ukuthi ngumuntu okhohlakele onakele kangakanani.
He says this disease of my soul.
Ethi lesi sifo esiphethe umphefumulo wami.
It's not just in a part of my soul.
I would send away ingxenye ethizo umphefumulo.
But it spread through my whole life. Everything is sinful.
Kodwa isabalele nxa zonke zempilo yami konke okuyimina kuyisono.
He says there's corruption in my heart.
Ethi enhlizweni yami kukhona ukonakala khona inkohlakalo.
He says, and even in my head, in my mind, the way I think is evil. I cannot help it. I think in an evil way about other people.
Ethi ngisho ekhanda lakimina ebuchosheni bami ubuchopho bonke engicabangayo okube okungcolile konke ngicabanga kabi ngabanye abantu.
Have you brought that to the Lord, the fact of all the evil thoughts in your head?
Angubuze mhlobo wami usukwa kuletha yini ekukhanyeni usukwa kuvuma yini uNkulunkulu phezukwayo yonke lemicabango oyicabangayo engcolile emibi.
He says, oh God, my sins make me deaf. I cannot hear your voice.
Ethi uNkulunkulu wami izono zami zingenza ngibe umuntu ongezwa singivala indlebe angisakwazi ukuzwa mlaleli iphimbo lakho.
He says, my sins make me dumb. I cannot really speak about you as I should and spread your gospel.
Ethi Nkosi izono zami ngizingenza ngibe umuntu oyisimungula ngkwazi ukuthi ngikhulume ngitshela abanye ngihlwanyele ivangeli ngidlulisele kwabanye abantu.
He says it makes me blind. I'm blind to many of my sins. I cannot see the sins.
Izono zami Nkosi sesingivala amehlo sengiyimpumputhe angkwazi ukuthi ngikubone nokubi engikwenzayo nengikwenzile.
He says I'm disabled. I cannot, like a disabled person that cannot see or cannot walk.
Wathi ngumuntu okhubazekile ngikhubazeka ngokuthi kushwabene konke njengomuntu ongakwazi ngisho ukuthi ehambe.
It makes me weak. I've got no strength left in me to try and follow you.
Ngiwumuntu obuthaka ngibuthaka ngangokuthi angikwazi nanokuthi ngifake iconsi lokugcina ngizame ukuthi ngihambe ngithathe inyathelo ngulandele.
And it makes me lame.
Ngenza futhi ngibe umuntu oyishosha.
And he says, like smoke welling up from hell, It wells up in my mind and fills my head.
Uthi njengentuthu wena wayibona iqhamuka esogweni ikhuphuka uthi kanjalo ziyaphakama izono zami zizungeza ukuphila kwami nengqondo yami yonke.
He says it fills my head with folly, in other words, an attraction to useless things in the world.
Ingqondo yami igcwala lokhu ukuthi ilangazelele ifise izinto ekhohlakele ezonakele zalokuphila zalomhlaba.
He says it fills my mind with selfish thoughts.
Ngisho ingqondo yami igcwele imicabango lemicabango yomuntu ozifunela nje okwakhe.
And it says it just brings shame and embarrassment on my life. Look what I've done with my life.
Awunkosi kungidalela amahloni kungenza kuba ngazuthi ngeliphakamisa ikhanda lambuso bami ngibheke bunga nje umonakalo osowenzekile empilweni yami.
Haven't we seen there? Haven't we heard of it yesterday in our brother David's life? Haven't we heard about that?
Ingabe okufana naloko akufani nini naloko esikuzwile izolo ufakazi lapho okhulunywa ngempilo yomfowethu David
na. All the shame with which he came back to the mission.
Ngisho ubunzima nempilo edabukisayo impilo edala amahloni indlela abuya ngayo sebuyela la.
But then he prayed the last verse.
Kodwa nali vesi lokugcina akalikhulekayo lomuntu.
Oh Lord of mercy, hear my cry.
What awu uNkulunkulu wobubele, lalela ukukhala kwami.
And set my spirit free.
Khulula umphefumulo wami.
You do not want a sinner to die, Lord.
Ngoba wena Nkosi awufisi futhi awufuni ukubona isoni sifele ezonweni zakho.
Who wants to live for thee?
Kodwa ufuna ukuthi siphile siphilele wena.
This is the key. He didn't want to be set free so that he can go and serve the world again. He didn't want forgiveness so he can get all kinds of blessings from God and live for himself.
Wayengafuna ukuthi ekhululwe bese amukela izibusiso ezivela kuNkulunkulu bese kuba izinto ezonelisa inyama yakhe eziphilele yena.
He says, I long to live for thee.
Kodwa wathi Nkosi, ngilangazelela ukuthi ngiphilele wena.
If you don't want to live for God, you're wasting your time being here.
Mhlobo wami, uma ngabe injongo yempilo yakho ngesikhona ukuthi uphilele uNkulunkulu, uNkulunkulu ngempilo yakho uchitha isikhathi sakho sokuthi
thou wilt not let the sinner die, he says.
Uthi wena uNkulunkulu ngeke uvumele noma udedele isoni ukuthi sifike.
Who longs to live for thee.
Ofisa nesilangazelela ukuphilela wena.
This was the testimony from David's life.
Sihlobo lobo ubufakazi bempilo yomfowethu David.
He longed to live for God.
Waye nokushisekela, wayelanga ubelangazelela njalo ukuthi ephilele uNkulunkulu.
That these thoughts make John Newton depressed.
Ingabe lemicabango yenza ukuthi lo mnumzane uJohn Newton ebe umuntu ophila enempilo ecindezelekile na?
No.
Cha.
It brought life to him.
Waletha ukuphila kuye.
Godly remorse brings us life.
Zihlobo ukudabuka nobukhala okuvela kuNkulunkulu nokuzisola phambi kaNkulunkulu lokho kuletha ukuphila empilweni.
Godly remorse brings repentance.
Lokhu kukhala nobuzisolo unobuNkulunkulu phakathi kumholele ekutheni umuntu ephenduke ezonweni.
It doesn't make you more miserable.
Akuzukukwenza ukuthi uqhubeke umuntu ocindezelekile ube umuntu ososizini.
Revelations 21 verse 4, the last verse we read.
Ivesi lesine silifundile encwadini yesambulo ivesi lokugcina.
He will wipe away every tear from their eyes.
Azisule izinyembezi zonke emehlweni abo.
And death shall be no more.
Ukufa akusayikuba khona.
Neither shall there be mourning,
nokudabuka,
nor crying,
nokukhala,
nor pain anymore,
nobuhlungu abusayikuba khona.
For the former things have passed away.
Ngokuba okokuqala kudlulile.
Friends, I believe it's only now that our brother David see how much he actually owes God.
Zihlobo ngikholwa ukuthi kuyimanje kungalesi sikhathi kuphela lapho ngisho umzala noNdu David lapha abona khona
But it started when he realized here on earth how much he owed God. May we realize that. And that our lives will change to the glory and honor of God's name. In
closing, I just want to remind you of a story which you may have heard. Years ago, there was a man who worked. His job was to work at a bridge where the train crossed over a river. This was a special bridge which lifted so that the ships could pass on the river underneath. So this man's job was when a train came here to go and move a lever to lower the bridge so that the train could cross over.
So
one day he went, but this day he took his little son along. And as he heard the train approaching, he suddenly noticed his son was missing.
And
when he looked for him, he found that he had fallen into the gearbox of this bridge, where there were huge cogs and wheels that moved into each other to lower the bridge for the train to get over. He didn't have time to still get his son out. The train was approaching. But he also knew if he moved that lever, it would crush his son to death.
It
was a terrible battle inside. He could save his son, but then lose all those lives on the train. So you can imagine what he must have gone through. He made that decision, as painful as it was, he moved that lever to let the bridge down. It was the end. His son had to give his life. So the bridge came down. The train crossed the bridge. The people in the train were happy. They were chatting to each other, looking out the window, waving, and enjoying the countryside. Blissfully unaware of the sacrifice that had just been made to save their lives. You recognize God's love to us. We who were on this train, in this journey of life, And he sacrificed his son to save us.
Ingabe thina siyaqonda kuyasa yini thina siyalibona uthando lukaNkulunkulu thina esikulesi stimela saloku kuphila siyaqonda yini uthando lukaNkulunkulu oye wanikela ngendodana yakhe ukuze sindise ukuphila kwethu na.
The people in that train didn't realize what they owed that man who sacrificed his son.
Abantu ababehlezi kulesi stimela babengazi ukuthi bamkweleta into engakanani lo muntu onikele ngendodana yakhe ukuze bona besile.
We've been challenged this morning. Do we realize what we owe our Heavenly Father who sacrificed his son to save us from our sin?
Siphonsela inselela namhlanje izihlobo. Umbuzo uthi ingabe siyaqonda yini ukuthi uNkulunkulu esezulwini simkweleta kangakanani yena onikele ngendodana yakhe ukuze thina sindiswe ezonweni zethu.
Have you come to the cross?
Ingabe usuzile yini esiphambanweni?
To accept that sacrifice.
Ukuze uwamukele lo mhlatshelo, uwamukele lo mnikelo.
So that blood that was shed for you and for me, that it can cleanse us.
Ukuze lelo gazi elaphalala elachithwa ngenxa yakho na ngenxa yami likwazi ukuthi lisihlanze ezonweni zethu.
That if the Lord looks back and he thinks of the pain and suffering he went through, that he can say, if I see the result, it was worth it.
Ukuze inkosi mangabe ibheka konke okwenzeka endodaneni yayo ethi kodwa uma ngibheka umphumelo uma ngibona impilo zalabo bantu hayi ikhohlwe ubunzima nobuhlungu eyadlula kubona.
The Bible says he who much is forgiven he loves much.
IBhayibheli lithi loyo othethelelwe okukhulu noma okuningi nothando lwakhe lukhulu futhi.
Have you experienced that forgiveness?
Ingabe wena usukwazile ukuthi ukuzwe kwehlela empilweni yakho lokho ukuthi uthethelele izono na?
It's available for you today.
Namhlanje kusabekiwe kudekelwe kulindele wena.
Let's pray. Lord Jesus, we thank you and we can't thank you enough for what you've done for us. We've heard we'll never realize in this, on this earth how much we owe you.
Sizwile Nkosi ezwini lakho sizwile namhlanje inkonzweni ukuthi ngeke size sikwazi ukubona sikuqonde ukuthi sikweleta kangakanani.
But our Lord, reveal to us, give us a glimpse of what we really owe you.
Siyacela Nkosi sambulele sibone nje ukukhanya ngalokho kusikhanyisele ngalokho ukuthi sikweleta kangakanani.
It will realize more today than ever what the price was that you paid to save us.
Ukuthi inkosi kwangathi singakuqonda sibone ukuthi inani elikhulu kangakanani walikhokha ukuze usindise.
And we can only thank you, Lord, and say thank you that you were prepared to pay that price.
Singakwazi ukuthi inkosi sikubonge, sibonge kuwena ukuthi wawukulungele, wawuyimisela ukuthi ulikhokhe lelo nani ngenxa yethu.
But with your blood you purchased us, you purchased our souls, we belong to you.
Nanokuthi ngegazi lakho Nkosi wathenga imphefumulo yethu, thina Nkosi singabakho.
We owe our lives to you, Lord.
Thina izimpilo zethu Nkosi siyazikweleta, kumele ukuthi kube ngezakho.
Help us to hold nothing back.
Sisize Nkosi ukuthi kungababikho nokodwa esikugodlela khona.
But that our lives may belong to you fully.
Ukuthi impilo zethu Nkosi kwangathi kungaba ezakho ezinikelwe kuwena ngokupheleleyo.
Be with us and keep us and continue to work in our hearts even as we part now.
Nkosi siyakunxusa yiba nathi sigcine uqhubeke usebenze ezinhlizweni zethu noma sasohlukana kule nkonzo.
Amen.
Amen.